my pain, then they call it a healing. I wouldn't wanna push, and I wouldn't wanna snooze. I'm your type of beauty girl, cause I know you're beautiful. Baby, I wouldn't wanna waste your time
Thank you. Yes. matsatsi ho dula le wena re le mo ho ntlisetsa le thabo ke motlo o tlo ba le wena boteng ba hao phelong ba ka bo tlisitse phapang e kgolo e ba le nna ka o sa feleng ngwana setswa le pelo ya maobane.
Thank you. Some say